studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be on e jam hande altinere joy lewru novembre hitande 2018 sappo e jidde yamde jabbore masilima chapane nay e joy Ousmane Niali buddo kabaru jido Mahamad Keita to boggi jande to sikkitaabe tawere yo jaddin kobe uddi ko yaata cuudi l'école no gagne le e region aji kulikor ostegu ene sikkitaano wadde e wi honjotobe yo gaabe golleji daggol jogibe kabode ko wi'a le kaldan gadangal fa jam hebengal anakaani fudde le balde garoje de nelabe gube cininde kaldangal anakaani yaade talataare jangonde le region aji gawo tumbutu ekidal hande min kala hala sottugol jaarede e korokabe to kulli koroto o golle himbe onuk anakeba nafa mudun sanne ko be kolliti wide yodi woni sembe kabaruji de kikida ko bismillah modo hedade ko buri cuudi l'école no gay woni di habantobe diina uddi damude le yontere jabbenende le region aji kulikoro esegule baleri baleri leydi meden di e wi himbe ton wakari joni o larme won le region o ka dum fu eta wede nende be collectivité fayse soldats e gonton haday musilem be ka ndoggi njopi e nokkuje fa be dur dem fam kedden mumin sendebu
nde be jottiki le nokkule CBT Fanimbugu Semene Gunando Dandugu et Tabakoro Siribala Balala le cercle Banamba région Kulikoro Jadis en fuddi wande basiji e bajotobe le miside de tiagal mum ben dardi e janginobe pati be janga e koluji ben jangina al urana be kulli be jalti le nokkule de e wi yimbele nokkule de hew jadis en koliti wiide be yimbele Amadou Koufa yimbele nokkule de wiidu be daldi mabbe pati be ngada goldeji in jadata e alslamago jadis en taykita Amadou Sagala le region Ségou le odo nokku be uddi cuudi e koluji e daldi e rewbe be cuddo pati be kawrina jama wattu kurtungo e lamrudun nde uddugol ekoluji de balleri leydi ndi waddi e wattu nde lamu o anandarta uditinde ekoluji teme didi e chapande joy uddadi de region muti hakkuna hitane 2012 e 2018 jadis en uddi ekoluji teme jetti e chapande joy de wuddu e sahal leydi ndi
e wi honjotobe yo gabe uddugol jaddinkobe cuudi l'école le balere ndi ana jonnarano wadde be kolliti wiide laamu o ana hani hum jande dum hore law fa sakko lañu gud gube terroriste de kede ko brema eli diko wi ko holliti Aissatou Kanté
be Amadou Koufa yoxabe jamal laamu Banamba ko li laamu Banamba uddi ton cuudi kolliji holli dum laamu Ségou won be jigi ton dum be uddi ton ko kamme jonka laami ladde de men darda jama o udde ay politi dum ka wala golle tata yewi yi waru be cinina ton école defraabe école mu demano nokku yeke yada tudele en yaade setti ko hormo ko ti dum jabal en nokku yeke de école mu dem ay initiative holi na jaati en maliko fotina suraabe milodi di yaatan école ka yi premier ci o bubey waru dum simeli bubey mayga centre ndeji no la mo wotti o holli no be cinno centre bari di fay college di te ana holla li ci dalaji di bobu ko mo be de jida yonka jidde tubakoɓe ana holla ɗum lerdi ka fahan ronki waɗude ndenako ronki haybude koliji ɗi ronki haybude gueɗe ɗe
sakiraɓe ando so ɗon jiɗɓe jarade fa moɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fu dow helloji amen facebook et twitter fa dokkude ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi DDR tetugol kaborde e nannitingol hoggol golle golleji muɗum ɓe kolliti wiide ana hani fuɗɗude ɗo e timmode lewrunugon en ley muɗum ndu ley o imma dara keppanaɗo ley golleji kaldal gaɗangal fa jam heɓengal wonno ko guɓe ciñininɗe kaldalngal itta talatare nde yahde ley région aji gawo tombokti ekkidal fa puɗɗina golleji dakingol ngol e wi hooreɓe yoggaɓe guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe nenno anniye lobbo won hen joni guɓe ɗe ana jogui anniye lobbo keɗe ko Mouhamoudou Ould Mouhamoudou keƴaɗo haala sema ko holliti wiide lem Moussa Diallo du faccitago Mouhamadou Samaseku
min pi dabare no ɗum hani golleede pelle ɗe fof ndenti hawrude dow gotum banggal muɗum gilla talatare nde jaati min fof min jahantu gaw toon batte fuɗɗugol golleji ɗi andon wiide golleji ɗeɗo geɗe ɗe nataɗi sanne ɗi fof goni ɗi hawrintinte ewde yuɓɓe indeji yettade ƴewtagol banggal cellal eko nande muɗum yo dakorɗe tilaɗi golleɗe ɗe goni ɗe yimɓele ndellete e muɗum so banggal tetugol kaɓorɗe ɗe ɗon kay golleji ɗi ne wawi jaati yamnede saabi yimɓele ɓe hawri dow ɗatti dabareji hendi humcinde hore bangal mudu andor dun der wattu goto mum gondi humcinde hore odo kabar o totondira haklaaji dum humcinde hore akunde kambe hore be sabe kani hawrude dogutum bangal sifa larmi hani juinede
debbo etimi gol basi darnde neno darnde e nafa debbo mali do timi gol basi ana jogino nafa sanne ko be kolitindo wiide dum wona dunken ande fay setawa dande mabbe ana mawne hebande tidallaaji jogala handen be koliti wiide edun tampinibe hono debbo timi niranno basi arande ko sabe oronki handen hono hani wadede faare ube kewda darnde mu ben dande mu ben timi gol basi Muhammad Samasik Umar Waygalo
e wi andube tarik en e finatawa hewbe rewbe mali anan daranono kabaru denagu fa joni non dum worri kambe dewrintin tanno yimbele e fabude kawral le galleji bebe sakkano dum basiji tinnade mabbe e bajuji lobbi di ben dokkata jonsudu mabbe yafin tanno dun kedena ben sherif jabati
la femme avait un rôle
darde rewbele almono arande sanne no leedele meden gordi kambe daronto denagu le galle darde mabbe an moni duso basiji imiki hakkunde jalini en jihino sariyaji mande di gordi ido sariyaji nodira sat kur kan fuka ko mo'inano ila le sappo e tati darno
hon jottobe yokabe kay anamila wiide wonan non dum worti joni batte jugibe kabbodde gatta basiji joni e wi mabbe yu kambar ko rewbe jettata kelli jogalal gallure kanyi dum ben joppi fina tawa medde ben sherif jabati
c'est l'évolution
hono dum wondi e yarde yeso no leedel afrique de fufa yottio leedi malindi arande ni fina tawa jamarnde tugoto yimbe le kadime en ande no tariki jingori ana jattono sanne ka wattu joni o wala fuko martin te kumpa mi anda fudo gandiden fa neddo heba darono gurnda mudun ne wajibi sina miccito ko jabbi so darono ko handen
no dum lati fu yimbe hewbe ana mila wiide rewbe anan kani wattanede hakkille le tewtugol dabare basiji buri fu di gubbe jogibe kabbodde sabe kambe goni burbe fu torrade li majji
sakirabe accu hakki on kebi famu dum yo mumin sende boy Umar Waygalo ittugol njarende e kor kadja nafa won e mudun sanne wattu gonde en joni o neno himbe hewbe gatta golle mudun ko neno godum jogi nafa sanne dum ka dum hada en vara hebugol golle timma le region kulikoro o tiagal ko usine ikoma o uda fu etawede sukabe cunena sukabe kulikoro hewbe koliti wiide golle mudun o nafa won e mudun sanne ka o manawi don ko be koliti wiide anne ko zumana naide kadjada amen gondo kulikoro ko hebini en yude ton do faccitango Muhammad Samasego e Umar Waygalo
gilla usine ikuma udama be wattu hitande 2000 imadraji fewde en jarende kanye kaje lati gulleji buri fuf nafude der region kulikoro ko buri chapane jagomo do temdor rewbe gollobe nonno der usine ikuma e odo golle o pewti kadena elijara mer ngalure kulikoro
ya de milier de
sukam ujinaji ujinaji golle dade dangeje de e golloton golleji mabbe komo funo yirata golle tan non wana wajibu sene jengi lekkolwe ko golle le sarwusin kanko won yimbele gollobe kona dido golleji tawe dum habake diplome fi
diplome nafaka oda golle e tawede fuf tay kama wiide ko buri hewde e sukabe gollobe hembe nokkuji goddi iwrata e wi brama fane dunke ande gollowo do inde apes to kulukuru ton ndedo yebare sukabe kulukuru be na famminni jati
parce que la vérité
fat chuudire ngonga sukabe jokkolbe be e bi ndi o do golle jati le nokku o ko heewi mabba yago gollude o do golle sabi de neddum dima le ngallu so mon le ngallu dun yafa yafa li hakkuni ma irtaye korka de kanye e jarendi o do golle wajib sina tayda neddo barkante jogi do sembe
effort physique
se ko gindo yo horejo syndicat gollobe jarendi e kanye kaje tourism kulukuru o do jeado lamu muti holiti wide kebal golle o nafimo sanne e ngurdam mako
ya demlier
suka ujinaji ujinaji gollata do idum faabo kabaru golleji kulukuru sanne dum faabo leedi ngido miden dad laamu o faabo min
sapie
faiso sukabe hobbe na pewti o do golle o an hani laamu ko be ngatana dun hakillo sanne yalla be region o lakino ko bar mudum
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sak kiraabe nyandaaro en kabaruji gol ile region ngaji men di en puddiran laamu Tombaktu dire be kolete wiide coggu gabu beede ke faasane leede jonte didi kilo an sotete no temedere en noga be kolete wiide yeey joni fa temedere didi sefa gabu fanti leelu mo ko dum saabide coggu o beedi e dum wada faati dal laaji ni nga do coggu somay sabbi gabu nen an horsina sanne le potije le gendi dire ndi tumbutu fa han nenno jo jangi noobe jande ley leere puddi murtire golle beta ko kande wadde balde joji muselembe anandarta nenno jobbe ko kani hokkede ko kaybi def ko hitande 2018 de sara wisiji kumini din no yobugol joddeji dum birfitole nokkuje de jangi noobe lekkol ngaji don ekol ngaji jande ko biyata jaleje ekol communautaire ndokke kanyen dum joddeji mubben nen timmode yontere jabbinande golleji yambere noga enay perde hinne e jurmende lewru hinne e jurmende e habugol e faditingol ciagal timmi don ngaji joyi bambari don ngaji nay maro didi sukkar arkilaji teme didi cuddamaji teme didi kake lekkol ciapade joyi nen dum wonno ko himbe fandobe bawde don jogi bitidalaji gombe ko tiala don to yambere de timminato woni dum ko dokka sekirabe do kadudi kabaruji ka kedde hedade yewtere de anawodi wassalam. Thank you.